Hey ndoda man. Ngikafele ha. Ngiyazela man, ngilambile. Vula mlomo ha, don't talk when you eat na. Vula mlomo, vula mlomo.
Bifcha.
Huku na huku.
MJ Records.
Huku na huku.
Spendi ushamba mimi, spendi ushamba. Napotoka viwanja na baby, staki wa shamba. Spendi ushamba mimi, spendi ushamba. Apo navokula pamba na baby, waga wana tushanga. Ile lori, fantona, tulia nunu waga mtona. Baby ya uonyo, waga navokupeleza uonyo. Na ile Gucci, ili yondali, itoe kwenye enga fomi. Leo eyes on me, na nilivola moto honi. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada honi we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada honi we. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada honi we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada honi we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada honi we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada honi we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada honi we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada honi we.
Si tunakula nyama ila hatu nyamazi. Utajoje sisi kama watu wa kazi. Tukiwa kiwanja juu ofisi kwa wazi. Mambo mengine ni ibada ya kazi. Si tunapenda bebe zine nyashi. Nyashi, saa nyingine tunanyosha toto zizo pigwa pasi. Sinejue sana ukajifanya nani mudu bila wasi. Niache nitembe nina hathi, matunda niluvuna nina nasi. Tumana sina wasi, mina kula kuku. Na sina duku duku, nachofanya marufuku. Talala mahabusu, baby yote nkikunjiza nani busu. Mwambie demu wako aache kujishuku. Baada ya mbupu, paturudi wanawaki wanuliwa kama kuku. Marinate, 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 marinate vyuku. Marinate vyuku. Marinate vyuku. Marinate vyuku.
Tunakula kuku kase kuku. Hadi bada honi we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada honi we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada honi we.
Tunakula kuku kase kuku.
Hadi bada honi we. Leo zinaliwa kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Leo zinaliwa kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Leo tunakula kuku 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 kuku.
Kase kuku.
Spendi ushamba mimi, spendi ushamba. Napotoka viwanja na baby, staki wa shamba. Spendi ushamba mimi, spendi ushamba. Apo navokula pamba na baby, waga wana tushanga. Ile lori, fantona, tulia nunu waga mtona. Baby ya uonyo, waga navokupeleza uonyo. Na ile Gucci, ile yondali. Itoe kwenye enga fomi. Leo eyes on me. Oh yeah. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada honi we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada honi we. Leo zinaliwa kuku 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 kuku. Hadi bada honi we. Leo tunakula kuku 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 kuku. Hadi bada honi we.
download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.